unleash your potential. While you do the row, who's laughing now? Exponential potential. Wana drunk kwa machozi zao, tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now?
Hey, leo nasikia poa bana, sijui ni nini, sijui ni nini. Yani leo nasikia Aria Melo.
Niliponea bahasha ya okambo.
Welcome to the Witness Circle. This is a wake-up call. Yo, it's a man like Grouchy right about now. I say take some Grouchy this morning. We vibe something different today. But first, plug someone right about now, bana. Share this link one time. It's gospel time right now, if you know. We start something like this.
Is an awesome God who reigns from heaven above the wind. He's the power of our God.
I said we start something like
everybody
this.
Say,
sing it.
God,
come on.
Is an awesome God who reigns from heaven above the wind. Some power and love our God is an awesome God.
God
is an awesome God who reigns from heaven above the wind.
With
some
power and
tena ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko
we give thanks for life today if you know
kuliko jana kuliko jana
oh yes come on
Yesu nipende
come on
leo kuliko jana
sing it with me if you know
kuliko jana kuliko jana Yesu nipende leo kuliko jana sina kuomba Mungu uwasamehe wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasinge nisema na maadui wangu ninawaombe maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki ujue binadamu ni watu ajabu sana walimkana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika ujue binadamu ni watu ajabu sana walimsulubisha Yesu Masia bila kusita.
Let's sing it one more time right now.
Bwana ni mwokozi wangu tena ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie.
You feel blessed today.
Ananipenda.
He loves you more today, more than yesterday. Come on.
Kuliko jana. Leo kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende. Leo kuliko jana.
Wewe ni nguzo yangu.
We're nice and easy right about now. Come on.
Wewe kimbilio langu.
Now sing it. Say.
Mwanga wangu.
your hands, I'm safe for sure.
Nikimbia, nikimbilie nani. Nikilia, nililie nani. Nikianguka nani aniamshaye.
I said, in your hands, I'm safe for now. You from singing with me, let's go, say.
Nishikilie, niongoze, mbali na waovu, babae. Nionyeshe, njia zako, nami nitazifuata, milele. Gongo lako na fimbo yako yani fariji babae wanda meza mbele yangu machoni pa watesi wangu.
Saba mwezi wa saba miaka zimepita 17 humu duniani nishajipata mimi niko nilivyo sina baba wala mi sina mama siwezi enda mbali mi najificha natoka kujificha najitokeza mimi niko nilivyo funga virago vyangu naenda mbali. Nifanye nini, niende wapi? Nifate nani mimi, nimwite nani? Mimi, niko nilivyo. Sioni mwana nyinyi mwanikimbia. Sioni mwana nyinyi mwanidharau. Sioni mwana nyinyi mwaniepuka. Mimi, niko nilivyo. Mbona, mbona, mbona. Mbona, mbona, mbona.
Mungu aliniumba alipanga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyo mbona sasa hamnidhamini mwaniona kama sifai sikuchagua niwe jinsi nilivyo ni kitembea barabarani macho mmenikazia mbio mbio mwaniondokea mimi ni kama nyinyi. Ninataka ndoa yangu ije
mfalme juu yako baba. Ndoa zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Nyumba zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu baba ujengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza, Ebeneza, nijenge juu yako baba. Ebeneza,
the vibes are nice. I trust you, gentlemen, but sing it.
Oh Lord, now make me see. I repent my sin now on bended knees, knees. Oh Lord, now hear me cry. No matter what them do and no matter what them try. I, oh Lord, Lord, make me see, see. I repent, hands on my knees, knees. Oh Lord, now hear me cry. No matter what them do and no matter what them try. I, you are holy, holy.
Come on. I say, can I ask for more time today? Say, hey. Listen today. Today we say thank you, Bwana. Let's go.
Hey. Kanilaza kando ya maji matulivu. Ndo manake na msifu kila siku. Kwa mana mimi nimeona mkono wake. Neema yake imenifanya kuwa mshindi. Na nguvu zake zimenifanya kuwa jasiri. Namwimbia na msifu kila siku. Nimempata jemeda.
Sing the songs of praise right now. Say it now, come on. Nipe, tatu,
tatu,
tatu, come on. Big up daddy on in this jam right now. Say it, nipe, tatu,
tatu, dakika tu, tatu, tatu, nimeze hawa watu, watu.
Yo, call on him right now. Sing it loud. Say you. Yes, you. Come on. Call on him right now. It's a wake up call. Grouchy, let's go.
There are times in my life huwa nimejazwa na uoga mwingi. I don't know where to start. Sinafahamu wapi mimi nianzie. Then I'm thinking to myself, ni nani atakaye nituliza? Wewe ni mwanzo, tena wewe mwisho. Wewe ndiye ngao yangu ya pesha.
Now one time, say you. Yes, you. There's just a way. It's just a way. Come on.
From the first day I met you, sijawahi lala njaa. Umenishughulikia from the first day I met you. Sijalala na kiu, umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi. Blanketi umenipa, first day I met you. Umenipenda na mambo yangu mengi.
Umenipenda kwanza, kabla nikujue. Ulinipenda kwanza, kabla nikupende.
I know you feel this one.
Nilipokujua, hapo nikatambua.
From there's just one way.
Tendo la kishua, na minamu.
And it's just the way for sure. Come on now,
it's just the way. A way to show how much I love you. Ninjia kusema jinsi mimi ninavyo kupenda.
No singing loud,
it's just the way. A way to show how much I love you. Ninjia kusema jinsi mimi.
Lose yourself within this gospel vibe.
Wewe umekuwa kizuizi maishani. Adui wewe wataka nikose mimi taji ya uzima. Adui wewe ulishindwa miaka iliyopita. Kalivari aliposema yamekwisha.
Elohi, Elohi, lama sabaki dhambi. Mawe walitupa mate kukutemea. Pia mkuki ubavuni maji yakamwagika. Damu ilivuja ili nipate uzima. Uzima.
It's just a way. A way to show how much I love you.
Njia ya kusema jinsi mimi
it is just a way to show how much I love you.
Ninjia kusema jinsi ninavyokupenda.
It's a wake up call in a gospel fashion today.
Ufananishwi na yote yule. Wewe ni wa kipekee. Kifo na mauti ukapiga teke. Wewe ni wa kipekee. Dunia nzima umetukuka kote. Dunia nzima umetukuka kote. Sasa sina mwingine ila ni wewe. Kimbilio tegemeo langu ni wewe. Nimtazamie nani ila ni wewe. Yesu ni wewe. Baba ni wewe.
Mungu anainua watu wote. Anaangalia ndani ya roho yako.
Sio mbaya wali mwingu ndo wabaya. Etu shike mkono baba tusije tukazama. Maisha imekuwa kwa adui tu. Ila dunia tunipita tu. Maisha imekuwa kwa adui tu. Ila dunia tunipita tu. Wajamini kuna matajiri. Wanao wapokonya masikini. Wengi walale njaa wakati. Wachache na plenty jamani. Fanya mpango mwenyezi. Binadamu tusiwe hivi. Fanya mpango mwenyezi. Binadamu tusiwe hivi. Ayana masa, masa. Baba timisa. Ayana masa, masa. Baba timisa. Ayana masa. Baba timisa. Ayana masa.
Yo, listen, we're not here for a long time, but now, so make use of this time. Sawa, sawa.
Nianze wapi marafiki wangu wote wamenikimbia. Ah,
Jehova nisinalia nihurumie. Wezo, wezo wakusimama imara juu ya neno lako we. Wezo, wezo wakusimama imara juu ya neno lako we.
Nilikuwa natafuta kipenzi cha roho yangu, nauliza nianze wapi? Maumivu machungu mengi yamenijaza mie.
Jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey, nikumbushe hey, unikumbushe.
Leo nyota imenga, na sahau nilikotoka, na idhara umita, na mateso niliosota. Aye, ndugu zangu kinya, mafukara wananichosha, niache wafenanja, nijisifu nitawanyosha. Yeah, silika tukisumu bondo, chakula haina swaga, sitaki kula chapodondo, nataka pizza na baga. Yeah. Uniepushe Maulana nisichie njiani, unikumbushe jana kesho nipe thamani. Kwenye maisha ya muziki ukiwa na upendo utaishi, timu wazijenge urafiki, tusije kuona kwa kugombania viti, eti ni muache mama kwenye viki kisa mambo yangu yametiki. Akipiga simu sishiki, nikipokea ni muone kama shafiki.
Siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe
nilikuwa na shida fulani, nikaona niombe usaidizi kwa bosi fulani, rafiki yangu tumejuana naye kwa muda mrefu, simu yake ilikuwa iko buteja, kwa hivyo nikaenda kwa ofisi yake nikaambiwa nitoe kitambulisho, na nikaangaliwa kama niko na bomu. Aiyaya, wakaniuliza kama nina appointment, nikasema sina, huyo ni rafiki yangu. Wakasema no, uwezi ona bosi, nirazima, nirazima uwe na appointment.
Listen, when I call, he answers any day, any time.
Any day,
hey.
Anytime,
come
anytime,
on.
Anywhere I go, I just knock, knock, knock.
I say any day, any time.
Welcome
one now, welcome to my dunia, nikisa na mana. Uzima, jamani, wako mwana, come to my dunia. kwamba jamani ishara kwamba unanipenda zaidi hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi ishara kwamba unanipenda zaidi hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi na siwezi jizuia
usema wako wema
sio kama najigamba
Chana kenye afya ukanibembeleza tabasamu limejawa na furaha
mateso umepitia mama mateso umepitia mama kwenye ukafukuzwa mama
ninajua una raha simanzi na majonzi pia umejawa
mapofi pia umezabwa
watamani ungekufa na usama
ukahama ukafukuzwa nyumbani kwako ukahama ukafukuzwa nyumbani kwako
Una nyumba nzuri, una bibi mzuri Mbona uko inje unaranda Una toto zuri, una bwana mzuri Mbona uko inje unaranda Kitu kizuri bwana wewe kamata Watatama yefisi wewe didhika Kitu kizuri dada wewe kamata Watatama yefisi wewe didhika Kila mtu wanatamani pesa Na mali ya kutesa Naomba Mungu mimi tosheke Nisizidiwe na mawazo Kila mtu wanatamani pesa Na mali ya kutesa Naomba Mungu mimi tosheke
Now sing it with me, let's go. Say, hey, come on.
Tosheka na chowe.
Hiyo, kidogo,
ridhika na yowe.
Hiyo, kidogo,
tosheka na chowe.
Hiyo, kidogo,
shukuru mola na yowe.
Una mali na mali ni ya nini, ninaipata na siridhiki. Nikikosa sina mani, yeah. Na afya ninayo nzuri, na kazi nzuri, maisha mazuri, sijui mbona siridhiki. Nikipata hiyo, ninataka ile. Nikipata ile, ninataka ile. Nikipata hiyo, ninataka ile. Nikipata ile, ninataka ile.
Hiyo, kidogo, hiyo, kidogo,
tosheka na chowe.
Hiyo, kidogo, hiyo, kidogo,
Crouchy in the mix.
Listen, fam. Tough times don't last sour. So don't cry. Come on, say. Fire that emoji one time if you German. Now sing. For sure, I'd be for you. Farmer, be pepambio.
Come on. This is my holiday. Hey. My holiday. This is my holiday. My holiday.
Listen. Yo, Tanya Gure. Yo, Tanya Batili. Namuona na gari kubwa kuliko shida zake. Namuona na wanawake. Alisema kuna Mungu watu wajipa.
Nimesema nipe pambio bana.
Anadhani ni nguvu zake.
Let's go, let's go, let's go.
Akikucheka daktari anatoka ngambo. Akiboeka hapo utaona mambo. Maumbi kwake ni kelele. Ndiyo nimeona ni kupeze.
Nasema nini kama na hey.
Oh, hashtag Nebukadnesa. Sauli pia atakueleza. Nasema hashtag Nebukadnesa. Haijalishi yale umeweza. Yote ni vanity.
Yote ni vanity,
vanity
for sure.
Oh,
come on.
Yes,
come on.
Oh, oh.
Kazi ya msalaba. Nimeipokea. Nimekubali nitakusifu nitakuimbia.
Kazi
ya msalaba.
Nafurahia.
Nimeipokea.
Jana leo kesho hata milele.
Nimekubali nitakusifu nitakuimbia milele.
Hey, fam, wagwana. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. And forevermore. In Jesus' name, let's go, say.
Baraka nimepokea. Kwako nimetulia. Nisije tumbukia kwa mambo ya dunia. Kwako nijifiche milele. Fitina zanizingira. Anasa kila kona yeye. Kwa mikono yako niweke mtakatifu. Tokea leo hadi milele. Mimi kwa makosa yote. Anipenda. Anijali. Anipenda. Mimi kwa makosa yote. Anipenda. Anijali. Anipenda.
Yo, we vibe something like this today. It's a wake up call. It's a wake up call. Let's go, hey.
Bye. like about an image, just surprise him. Because I know just merciful and wonderful for them. But me saying that that is available. He said the son just is special that for missing. Me have to see that I ain't really suffer. This a man who no sacrifice all he had. So me and you again. Me have to say that me just ready to not cry. When I mean I think about and it me no well. I just call you brother and sister. We got to come together then I listen what it say. Me have to say this is a man who can walk on the water. Jesus Christ who no die for you and me. Me have to say that that is the only thing. Me have to say that I mean I just love you till the end.
Wanga papa benyanga, wanga mama benyanga, kata wana benyanga. Wanga papa benyanga, wanga mama benyanga, kata wana benyanga.
Everybody, I'm getting attached to you. Can't get enough, I need more and more of you. Can't explain what I feel when I'm with you. You're the miracle. I'll be still be strong, cause I know on whose side I'm leaning on. That might be hard, but I'm holding on to you. So dreaming with that anyway, it makes me what's up bright. Seems to give me to myself, I'm feeling so nice. I'll touch, I'll lean, I'm wanted to you.
We're singing Larry Fee now, let's go, son. For you, come on.
Song that I sing is for you.
For you,
and
hey. Now sing it with me one more time.
I'm here for you. Every song that I sing is for you. And every move that you make is from you. And I believe that you listen to me. Oh, yeah.
Lord, I declare this day that I shall live for you. No matter what the enemy might do, to try and make me change my mind from the truth. Temptation who might bring on my way, to make sure I'm alive, that me always go astray. But attention to him me no pain, because in my life you are promised to stay. Lord, give me the strength to fast and then pray. Then live my life every day, show me the way. On your word and your promises now me may be done. And anyway you send me up, me no hesitate. Lord, give me the strength to fast and then pray. Never live my life every day, show me the way. On your word and your promises now me may be done.
Shine bright. Come on, come on, say.
Umani fanya ningare, umani fanya ningare, uwe umani fanya ningare.
Siko pale pale tena. Come on, say.
Wewe waitwa nuru, eti nuru ya watu. Ukiingia kwangu, mimi nang'ara. Ndani ya hiyo nuru, eti kuna uzima. Sura yake Mungu umeingia kwangu,
say? Pale unanipeleka bana. Siko. Yo, listen. He stamped my name. Say with me. He stamped my name. In the book of grace. In the book of grace, for sure.
Signature.
I said, stamp my name in the book of grace. Let's go, hey.
Ishi Nairobi kwa miaka kadha Nimekuja kugundua Kuna watu mbali mbali Hawakutaki mazuri Watafanya lolote lile Ili wakuangushe
Believe me, nobody. Come on.
Mungu kachukua muda. Taratibu kaniumba ili mimi wa maana.
Yo, listen. It shall be. It shall be.
Believe me, I'm a VIP.
Manifest that thing right now. Come on.
Believe me.
Sisi ni wawana Come on
Kufanya kulingana na mpango wake Mungu na kuona mnyonge mbona let them know sisi ni wa maana moyo umana wa maana
it shall be come on come on
sisi ni wa maana sisi ni wa maana
one time everybody let's go hey.
Tick tock time na songa you Time ni pate bonga yo Natoka kumak time wenzangu wakisonga Na konda wakinonya baba Kama bati mayu mniko wapa Nashindwa kujitupa kwenye waba Machongwa pate kona Sometimes I wanna Mwona maisha chungu kakidonda Mawazo minapona Kume kuna jambo miseja tanda Sometimes I wonder Mwona maisha chungu kakidonda Mawazo minapona Kume kuna jambo miseja tanda Nawe,
up hey, hey. One in a million, the body moving sound spiritually yeah. One in a million, the body moving.
Well, if you know, sing it loud, just stop saying hey, hey.
Thunder replay, my God, thunder replay hey. Thunder replay, my God, thunder replay oh, thunder replay, my God, thunder replay yeah. Thunder replay, my God, thunder replay.
Crouchy in the mix.
Ladies, it's your time. I said, ladies, it's your time. Mothers, sisters, daughters. I said, it's your time. I say it's your time. Come on.
Kweli sidi ya leo
Nina nimeumba, ama niko na imba. Chakula sili, maji sinywi, ni kwa nini?
Kweli kweli ni mapenzi, Yesu mimi nakupenda. Kweli ni mapenzi, Yesu mimi nakupenda.
Asante kwa no namba mocha.
Nafasi yote
moyoni, nafasi yote kwa Yesu,
kwa Yesu.
Kila mtu na kwambio,
nafasi yote moyoni, nafasi
moja moja.
Nisha tembea, mesha zunguka kila pali, nikifika kila kona, nimejaribu kutafuta kinachoweza kuridhisha moyo wangu. Nikatangatanga mashariki na kusini, ili mradi nitafute.
Well, cheers on that. Move how you want.
Come on,
come on now.
Magharibi, kaskasini, kupata kile ninachota.
Aya, pamoja basi. Come on, come on. Come on. Sing our hearts out today.
Moyoni mwangu, moja.
Praise him, worship.
Moyoni mwangu, mwokozi wangu.
Speak to him right now. Where you go, I will follow. Come on, hey. Sounds of praises, songs to worship. It's a wake up call. Call me Grouch. Call me anytime you want, but let her. Nimetembea, nikatafuta. Sing it loud, let's go.
Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you move, I move. I will follow you.
I will follow for sure. Sing it out, let's go, come on.
How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you.
Napo nipeleka mie, si lazima nijue unachoniwazia mie. Si lazima nijue njia zako, hakika mambo yako sambamba, mipango yako sawa. Sawa, njia zako hakika, mambo yako sambamba, mipango yako sawa.
Well, one more time, sing it.
Where you go, I go.
Come on, come on.
Where you stay, I stay. Where you move, I move. I will follow you. Who you love,
I love.
How you serve, I serve. If it's life, I lose. I will follow you.
Bena, bena, dumana mina, deka, niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta. Wangwana, bena, maskini na tajiriana. Bena, bena, dumana mina, deka, niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta. Iminisi ananeta, kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta. Mfuwa ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha, iminisi ananeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta. Mfuwa ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha.
Asifu ya mbu imemnyea, na msifu juu amenitenda.
Majabu, majabu,
hata wewe ukimkutia. nikiwa kali na wawakia wote, wengine chanda chanda, wengine waminifu. Mvua ikinyesha inawanyeshea wote, na wenye dhambi wengine.
Well, say this with me. I'm his son, I'm his daughter, mimi mwanake. Let's go, come on. Pena, pena,
usinione nimechaka, unitilie darau. Mimi binadamu, umesahau. Unaishi kwa damani, naishi kwa imani. Mbele zako mimi sina haki, mbele zako mimi mwenye hadhi. Fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe.
With him, if you know, sing this one, love, Bwana. Come on.
Usiku nitalala mbele zake Maulana, sote tuko sawa. Mimi mwanake, usiku nitalala mbele zake Maulana, sote tuko sawa. Ulinipuuza mie, eti sifai kuwa na we. Uliniona mie, eti hatia kula na we. Sani moja, tulipotiliwa chakula. Nyumba moja, tulipofaa kuishi pamoja. Wema wake taji la upendo juu yangu. Ndani yake vikubwa na uoga vyote upewa kimya.
Well, listen, if you jam in this one, I need to think about your story, yeah? Think about your story. Story of your life, if you know. What's your story? Come on.
Mbuka geto ningori 99 Baba kanitoka sana ikawa machozi. Mchanga na sijiwezi. Masha kungangana kona siwezi. Ndoto zangu nkatupa mbali, ila leo niko mbali. Masha kungangana kona siwezi.
I want us to remember right now. Come on. Let's go, hey. I know you remember someone. Come on, come on. Well, from me to you. Come on, sir.
Kamani
rafiki, rafiki. Mbona si utani, rafiki, rafiki. Mbona si utani.
Seka sana na magonjwa kwa kupikwa kwa kurushwa na kwa kupikwa kwa kupanwa kwa kurushwa atatalala mtulinda akutuacha tuangamie bado mwenyezi ametulinda akutuacha tuangamie kabla uondoke ulitabua kali kuanga msanii nikafanya nilabuka nikafanya nisitulia nikafanya ni mpenzi. Na sasa you never know.
Son same ya fe prison. Prison same ya fe prison. Me no me papa quando sa di utin hi. Me prison same ya fe prison. Prison same ya fe prison. Me no me papa quando sa di utin hi.
Umenilinda toka mwanzo niko sasa gia. Nipe new ideas, it's always for gia. Fagia!
Semi yongozo njia. Nipe nguvu badilisha hata zangu nia. Umenilinda toka mwanzo niko sasa gia. Nipe new ideas, it's always for gia. Fagia!
Everything that could be, 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 everything that could be Jesus in a de tune. Even his minion play the tune after tune. Chess a tune. Hakuna pressure quite tune. Nuki pata don't deal his kids a tune. Ever we imagine? Yes, well, it's a bear to your magic. Can you imagine? Akitembea kwa kuita kuwaja. Please imagine. She does a cause of your money. So watch your pressure now relax. And now it's a chess a tune.
Kunande. Kunande.
Him to kill you.
Kunande. Kunande. Kunande.
Babylon, them can see me, you're the tragedy, can't you see? Hey,
Chaka dance right now. Chaka dance, come on. Chaka dance, come on.
With that, you don't care miss. No, you can't mess with the dancing inspector. I'm a crabby, come check the later. DJ,
now kill a mutu now. Sway,
I'm in a good time.
Yo, we sweep that floor right now. Sway, I say let them play.
In a the dance, them call me the leader. You can stand up with people who over the theater. In a the magazine, them call me the speech. And them all are one more than that technical feature. Mommy, you know what kind of graduation. But me tell them what's a big, I'm a standing song. It no matter the size or any jubilation. I'm a
so show me your dance right about now, show me your dance. Hey. Nalinga, 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 then we dip it low, come on. Sway, sway, sway. Yo, we just having fun right about now. It's a wake up call in a gospel fashion today. We sound something like this, come on.
So smart, the movie's coming in a shortcut. All you want to do to see you falling down flat. It's really hard, sing the ghetto, you know, always song, and it'll leave for longer. Smoking mat of gun, tell you like in danger, let me tell them, yeah. The dog are gonna rise up on them, gonna sing this chorus.
Go let him go, go let him go.
Kumbuka pa Pamela niliye mjua, sasa yeye huwa eleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shule ni tulikuwa kwa siyu. Mpaka wakati tulimaliza shule, ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya ni mjue Mungu, juni yeye alinihubiria. Mara yeye akaanza kuwaka, kanisani akapotea. Sasa yeye huwa nalewa, mtaroni pia nalala. Polisi wamemushika, pia wao hata wamechoka. Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Siepe njoo kwa Yesu
say P with that B.
Nimeokoka na inanibamba mbaya, Yesu ananibamba mbaya. Ehi ananibamba mbaya, bamba bamba mbaya. Nimeokoka na inanibamba mbaya, Yesu ananibamba mbaya. Ehi ananibamba mbaya, bamba bamba mbaya. Bamba bamba hey, anani bamba mbaya, anani bamba mbaya.
Come again.
Bamba bamba hey, anani bamba mbaya, anani bamba mbaya.
Dansi meshika mashinani, kila choche kila mtaani. Dansi naleta burudani. Dansi meshika mashinani,
going ooh, I can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. He got me going ooh, I can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. He got me going ooh, Ali nitoa tu papaya ya, ningechomeka gana fire ya, kama siyo jekundo kwa ya ya. Sasa kila kitu fresh, kama mala before we ferment. Nangoja checky what next, amenipa hope kipa ono flex. Amenibless na aka anika sosa, sasa ni TBT siku za window shopper. So kila siku nafunga kangoma, kupasifa mimi sitagoma. Ay ay ay, can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. He got me going ooh, ay ay ay, can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him.
Ilibidi niokoke ndo niwashe jiko. Siko kwa kanaliti juu niko rizo. Ulimi bado ride, risasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-O-U. Rudia mara twice A-E-O-U. Kati chingi za calling na cha impromptu. Subiri usichizi inin. Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
La bitch kaki drop too.
Awesome Jesus.
Check it if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
Kabit kaki drop too.
Awesome Jesus.
Chicken it can come.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
Tafu, tata, tafu, tata.
Kanyaga.
Walk, 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 walk.
Una kanyaga lami.
Tafu, tata, tafu, tata, tafu, tata.
Kanyaga.
Walk, 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 walk,
walk, walk, walk, walk, walk.
Kanyaga. Rika major, sikatai kutumwa ni nebe na kanyaga. Hata kakuna njebe, hata upande jeta uwezi fika heaven. Lazima we na Christ man.
Odi wa mta, uko na dream ya kuwa star. Haiwezi meka umeka, pasi ya mka. Focus vile inafa, kanyanga na utapa.
Hey, wala
Kibabolisa kuzia bokit.
What?
If you don't talk, don't eat. And everybody want a good life, don't eat.
Kanya, kanya, hey,
kanya gala amika. Kanyanga. him bada 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 energy. Bada bad like a David. Watch and go zero look like a baby. Moji and Jabid, we drop this a heavy. In cross we party, in cross we raving. Paki uliza, pa show in cross na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa Jesus. When think of Bawa, he has done for me. Daily blessings coming.
Bawa. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa.
Now let's go, say.
Vimbada, 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 energy. Synergy. Yo man a vimbada, 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 energy.
Think about yourself right now, yeah? It's not fair. It's not right. You are doing me an injustice, Bana. Father Lord, forgive them, for they do not know, yeah? For they do not know. You can't be watching this. You can't be enjoying this. And you are not subscribed, Bana. Yo, do that thing one time. Do that thing one time, Bana. Subscribe to this one. We are the good company, and we are nice. Ready? Fam, are you ready? If you're ready, fire up that emoji one time. Fire! Fire! Fire up that emoji one time if you're ready. Cause man's ready to go. Come on, come on.
The Lord is my shepherd. I shall not want. He leads me in pastures green.
Watch our vex. Pick up on the rhythm, no flex. Even the devil himself can't chest. With him a bounce like a bad check. So many danger. Now fold my hands, come a carina. Nime ponaya fire redder than redder. We breaking the limits, run the tune, a selector. Now how my heavyweight, wanna go, yes, it's my feather. Hey, in quest I'm better. Up in the air and I prepare ya. My false preachers are always the kunideya. I mean you say mini jia my jelly tembeya. His presence is heaven to me. Nabila yeah, yes, in a essence for skill. Need to me and you're my brethren, Raji. Need to leave when the other uni jenga me script. Increase new and more less. Increase new and more less. Jump come aside, ole ole. On a Jesus sign, see more less. Increase new and more less. Nothing my increase new and more less. Jump come aside, ole ole.
Nisitetemeke, usitetemeshwe. Fam, like TD Jakes. Wake up, wake up, wake up. It's been Grouchy. And all of you for sure. Listen, this one. Plug someone by now. Plug someone by now. Let this one go massive. I'll see you. Something for every Sunday, LZO. Bless your house. Bless your life. Bless your farm. Bless all of you jamming right now. I'll see you. One more time. Thank you for jamming with me. Bless you if you jam in. One more time. Good day. Come on.
Now I remember a time like this in my life, but me hurting because I got out. Physically fighting and lyrically writing, the better was getting, was getting on my nerves. What I need inside my life is Jesus Christ, that first and last. Turn me inside out and cleanse me, Lord, and show me where to start. What I need inside my life is Jesus Christ, that first and last. Turn me inside out and cleanse me, Lord, and show me where to start.
They got spell with the bring Satan keep up with the tear down. Man, you better rise up and your life a clean up. The bad things have come, the enemy a run bout. Like a roaring lion, him a sick to devour. Every minute of your hour, him a sick down your power. Him a walk at night and the daytime hour. Rise up, man, with the Holy Ghost power. We a hear them, yes, we have to hear them, not fear them. With the word of God, we have to boot them, we shoot them. On this rhythm, we rebuke them. Yo, in the church, we are root them.
We are one them, we are one them too.
Me flossing.
Yo,
flossing about Jesus. Me dancing. Well, a dancing to Jesus. Me burning. Well, a burning to Jesus.
One session, one with the Almighty God. Time to make a left to take a U-turn. You have to feel like a jet on the runway.
This one dedicated to the youth.
Me bragging. Hey yo, I'm bragging about Jesus. Me burning. Well, burning for Jesus.
And give me one pass a with a tribulation. Open up the Bible for yourself, the nation. When I rebel, man, they make me feel the congregation. When I drop, the heart of this combination. Well, man, them no say them a rock, I feel the hall of them. Evil spirits a go burn with a holy flame. Them a never know what Jesse be the only them. A devil come like a lion, him a never dream a hope. When Babylon a bow to me God, them a never know fi hit him with a rod. Them no other be a creature than me father. And this a yours truly, cause you never hear another.
We are
Samina, wake up in the morning and I slow do I get on your knees, man, and don't cry. Get ready, man, I make a prayer. Samina, I'm